Ministry ya government ezebitundu eyagidde abakulira ebyemirimu mu district ne municipality zonna okwaliriza abatwala ensimbi za parish enrollment model mu bitundu byabwe okuzisasula mu bwangu okusobozesa abantu abalala okukozesa ensimbi zino. Government yakasasanya ensimbi trillions ezisukka mu 3.2 mu 1.15 mu 1.89 okwetula eggwanga okuva mu February omwaka gwa 2022 enteekateeka eno lwe yatongozebwa era okuva olwo abantu bonna abeewola ensimbi zino baweebwa ebbanga lya myezi 24 okutandika okusasula. We lutuukidde olwaliro ng'ebbanga lino lyaggwayo mu mwaka gwa 2024 wabula ng'abamu ku baasooka okufuna ensimbi zino zikyabalemye okuzza mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo. Minisita wa gavumenti ez'ebitundu Rafael Magezi alagidde abakulira gavumenti ez'ebitundu zino okutandikirawo obunnambiro babanje ssente za gavumenti zino.
Twabagamba looni ebeera kuni okuteekwa kugisasula mu kakiiko kejjamu akakiiko ako ka sako atabawo emyaka ebiri grace period basasula 6% buli mwaka. So sente bateekateeke batandike okuzisasula baazifuna emyaka ebiri mabega. Kyo kituufu kubanga esente za PDM ii kasimo si kuwabui ozeewola ng'oziteeka ku mulimu kawukola ate ng'olina okuzisasula n'omulala yazifunira revolving n'omulala zikozese n'omulala zize n'omulala afune bye tulina okukola.